Ndiye ni chimwe mwejonso mvela konse kumwe muli, nanga muli bwanji konse kumwe muli, ambuya kusungani bwanji. Ndikora mukukhala bwino ndiponso programu indidalitso kwa inuyo. Iyi ndi programu yathu santhule Bible, yomwe mapereka mpata kwa inuyo ndi ine kuti tithe kusanthula buku lopatirika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Amene atitsogolera mprogramu iyi ndi mbale Osman Chirola Manda. Ndipo lero akhala kutitsogolera kusanthula 2 chapter 12. Tiambira pa verse 11, paja mprogramu yapita ija, tina legezira mu chapter 12 mumwemu koma tinegezira verse 10. Timveza mbiri za Rehoboamu, kudi zida atani, komanso amene adali wotsatira kutsogolera Yuda analindani. Tien timvezo sezi mu programu hii. Na yumbale Osman Chirola Manda.
Moni moni kwa inu wakone duanzanga paulendo. Inu ndine ndi fantu wodala. Chifukwa talandila moyo kwa ulele nsiku lalelo. Tia nitulela mbuye, atisogoze ndi mau apa Luka 9 verse 62. Pamena mbuye Yesu akune nakuti, palibe muntu kwa kugira chikasu, na yangana za kumbuyo, aini la ufumu wa Mulungu. Tele mu programu ya pitai, tinali kusantula 2:10 verse 1. Tileke zera chapter 12 verse 10. Mwema chida aona za kugawido kwa ufumu wa Israel, pansi paula muliro wa Rehabia. Ndipola ilo tipitiliza 2 chapter 12 kuyambira verse 11. Ndikulekeza chapter 15 verse 12. Mumweti wonenkani ya kuti Rehabia azichipetsa yeka. Abia atenga ula muliro wa Yuda. Ndipo tikuona zechisisi muso muntawi ya Asa. Chapter 12 verse 11. Ndipo kuna telo kuti pakulowa mfumu nyumba ya Yehova, anadza olindilila na zinyamula, na zibwezanso kuchipinda cha olindilila. Ndipo pa kuchepetsa iye mkwiyo wa Mulungu, unanchokera. Kurusa mwononge kwanse, ndipo munatsalila zokoma muyuda. Ndimeno ikuyamba ndinkani ya kuti, Sisaki, ndiye mfumu ya Aigibuto, amene wadza ndi nkhondo mu Yerusalemu. Ndipo warenga katundu ndi chuma chonse cha nyumba ya Yehova. Ndi chuma cha nyumba ya chifumu. Iyi ndi njira imodzi yomwe inatetsa kudzikweza kwa Rehabia. Taonani kuti Rehabia ndiye mwana amene anabadwa ndi kukulira moyo wa chuma nthawi ya Solomoni. Iye anakala moyo wa chuma ndipo sanadziwe moyo wa umphawi ayi. Tele anali kuganiza kuti moyo udzakhala chomwecho nthawi yonse. Koma pano, wayamba kuzindikira kuti ulemelero wa ufumu wa Solomo ukhoza kuthandithu. Koma taonani Rehabiamu akuonetsa mtima wina umene ndi wofunika kwambiri. Uwu ndiwo mtima wodzichepetsa. Ndiye momwe anaonetsa mtima wodzichepetsa pamaso pa Mulungu. Nthawi yomweyo Mulungu anamuchotsera chilango pa anthu a Yuda. Pano, taona ntima omwe amafuna Mulungu. Tamvani Yakobo 4 verse 10 akunena kuti dzichipetseni nokha pamaso pa Ambuye ndipo adzakukwezani. Haleluya. Kodi ino muli nawo ntima wodzichepetsa wonga omwe afuna Mulungu? Inu mwene kuzindikira kuti kudzichepetsa ndiyo njira imodzi yokha yomwe imagula chifundo cha Mulungu. 13. Na adzilimbitsa Rehabiamu mfumu mu Yerusalemu, na achita ufumu, pakuti Rehabiamu anali wa zaka 49 mphambuchi modzi polowa ufumu wake, na akhala mfumu zaka 10 ndi 2 mu Yerusalemu. Ndiwo mudzi Yehova adawusankha mafuko onse a Israeli kuyikapo dzina lake. Ndipo dzina la make ndiye nama Mwamoni. Ndimeno ikundichititsa chidwi kwambiri chifukwa ikutchula dzina la make a Rehabiamu. Ndifuna mukumbukire kuti mfumu Davide ndiye uja anali pa ubwezi ndi Amoni, ngakhale nthawi ina anamenyana nkhondo. Ndiye pano tikuona kuti amake a Rehabiamu ndi mwana wa mkazi wa Amoni. Ine ndikukhulupirira kuti moyo wa mkazi uyu ndiwo unathandizira kuumba moyo wa mwana wake Rehabiamu. Taonani kuti mbuku la mafumu, Mulungu akutchula mayina ya amake a mafumu. kutanthauza kuti mayi wake wa munthu amakhala ndi udindo wokoza moyo wa mwana wake. Tere ngati moyo wa mwana ukhala woyipa, amake ndiwo amalandira chitonzo, koma akakhala wabwino amalandira mdalitso wonse. Okondedwa anzanga paulendo, kodi moyo wa wana wanu ndi moyo wosangalatsa Yehova? Dziwani kuti wana wanu ndiwo chithunzi cha inu makolo. Kutanthauza kuti khalidwe lanu limaonekera mwa wana wanu. Verse 14. Koma anachita choyipa popeza sanalunjikitsa mtima wake kufuna Yehova. Machitidwe ake tsono ali Rehabiamu, zoyamba ndi zotsiriza sizinalembedwa kodi mʼbuku la mawu a Semaya mneneliyo ndi la Ido mlauliyo la kunena za chibadwidwe? Ndipo panali nkhondo pakati pa Rehabiamu ndi Yerobiamu masiku onse. Nagona Rehabiamu ndi makolo wake nayikidwa mudzi wa Davide, ndipo Abiya mwana wake anakhala mfumu mʼmalo mwake. Tsopano nkhani yayikulu ndi yakuti Rehabiamu wamwalira ndipo wayikidwa mʼmanda a makolo ake mʼmudzi wa Davide. Ndiye pamene tilowa mu chapter 13 tikumva kuti Abiya ndi amene analowa ufumu wa atate wake. Tsono ngakhale kuti mfumu Abiya sanali mfumu yabwino, koma mʼbuku lino la mbiri tikuona gawo limodzi la moyo wake wokoma. Verse 3. Ndipo Abiya anayamba na nkhondo ali ndi khamu la ngwazi za nkhondo, amuna osankhika 400,000. Yerobiamu atandandalitsa nkhondo yake ilimbane naye ndi amuna osankhika 500,000 ndiwo ngwazi za mphamvu. Ndipo Abiya anayimirira pa phiri la Zemalaimu ndilo kumapiri a Efraimu nati, mundivere Yerobiamu ndi Israeli wonse, simudziwa kodi kuti Yehova Mulungu wa Israeli anapereka chiperekere ufumu wa Israeli kwa Davide, kwa iye ndi wana wake ndi pangano la mchere? Mundime ino tikuona kuti nkhani ya nkhondo pakati pa Yerobiamu ndi Abiya. Pano atsogolera awiriwa andandalitsa asilikali wawo pa phiri la Zemalaimu. Tsono asanayambe kumenyana, Abiya akulankhula kwa Yerobiamu ndi Aisraeli wonse kuti pasakhale kumenyana, koma akambirane ndi kuthetsa mavuto wawo mwamtendere. Okondedwa anzanga paulendo, pano tiphunzira kuti mafumu sayenera kukhala ndi maganizo ankhondo nthawi yonse, koma pazikhala kukambirana. Kachiwiri, palibe munthu angapambane nkhondo ndi wana wa Mulungu ayi, popeza Mulunguyo ndi amene amawamenyera nkhondo. Haleluya. 13. Koma Yerobiamu anazungulilitsa owalalila awadzere kumbuyo, momwemwe iwowa anali kumaso kwa Yuda ndi owalalila anali kumbuyo kwawo. 14. Ndipo pocheuka Yuda, taonani nkhondo inambana nawo komaso ndi kumbuyo, na afuulira iwo kwa Yehova ndi ansembe analiza malipenga. Pano tikuona kuti asilikali a Abiya amene ali mfumu ya Yuda azungulilidwa ndi asilikali a Yerobiamu, kutanthauza kuti asilikaliwa anali kumbuyo komaso anali kumaso. Tsono Yuda ataona ichi anachita mantha ndipo analilira kwa Yehova kuti awathandize. Ndiyataona ni chifundo cha Mulungu wathu monga mwa Masali mwa 50:15 akunena kuti, ndipo uniitane ine ntsiku la chisautso, ndidzakulanditsa ndipo iwe udzandilemekeza. Haleluya. 15. Pamenepo amuna a Yuda anafuula chokweza, ndipo pofula amuna a Yuda kunachitika kuti Mulungu anakantha Yerobiamu ndi Aisraeli wonse pamaso pa Abiya ndi Yuda. Ndipo ana a Israeli anathawa pamaso pa Yuda nawapereka Mulungu mdzanja lawo. Ndipo Abiya ndi anthu ake anawakantha makanthidwe akulu na agwa, na afa, amuna osankika, zikwi mazana asanu a Israeli. Yuda pano wagonjitsa kotheratu adani wake amene ndi a Israeli. Tele tikuona kuti iwo amene aitanira pa dzina la Yehova, adzapambana ndithu, komanso mosakaika kwase. 19. Ndipo Abiya analondola Yerobeamu, namlanda midzi yake, Beteli ndi milaga yake, ndi Esana ndi milaga yake, ndi Efron ndi milaga yake. Ndipo Yerobeamu sanaona somphavu mmasiku a Abiya, nankantha Yehova na afa iye. Pano tikuona chilango, chimene chaperekedwa kwa Yerobeamu, chifukwa chogawa mtundu wa Israeli. 21. Koma Abiya anakula mphavu, nadzitengela akazi kumi ndi anayi, nabala ana amuna makumi awiri, mphambu awiri ndi ana ake kumi, mphambu asanu ndi mmodzi. Machitidwe ena tsono a Abiya ndi mayendedwe wake ndi mawu ake alembedwa mbuku lomasulira mneneri Ido. Tsono ngakhale Abiya anatsogolera nkhondo yomwe anapambana, koma sana liwodzika bwino ayi. Ndiye pambuyo pake, pabwela mwana wake amene atsogolere chitsitsimutso choyamba. Koma ndifuna kuti titolemo phunziro lakuti chitsitsimutso kuti chichitike, payenera kukhala ndi kukumana ndi zovuta zambiri. Ndiye chilungamo chake ndi chakuti ngakhale muli zovuta munjira ya kuchitsitsimutsoyo, koma nseu ndi wokonzeka kale ndithu. Haleluya. Asa ndiye mmodzi mwa mafumu asanu amene Mulungu anagwiritsa ntchito kuti chitsitsimutso chibwere ku ufumu wakumwea. Pamene mu ufumu wakumpoto munalibe chitsitsimutso china chilichonse, taonani kuti mu ufumu wakumpoto munali mafumu kumi ndi anayi, koma osewa anali woyipa. Koma pamene tiwona mafumu makumi awiri akumwera, tikupeza kuti mafumu kumi anali abwino. Pamene asanu mwa iwowa anali abwino kwambiri. Awa ndiwo mfumu Asa, Yehosafat, Yoas, Hezekia ndi Yosiya. Tendiloweni mu chapter 14 pamene tiyamba kuwerenga verse 1. Momwemo Abiya anagona ndi makolo ake. Ndipo anamuika mudzi wa Davide, ndi Asa mwana wake anakhala mfumu mmalo mwake. Masiku wake dziko linaona bata zaka kumi. Tsono pano ndiyambe ndi mawu akuti Asa ndiye mfumu yoyamba amene mu ulamuliro wake anabweretsa chitsitsimutso. Tele ndifuna kukumbutsa kuti Asa ndiye mdzukulu wa Solomoni, mdzukuluso wa Rehabiamu, amene atate wake anali Abiya. Verse 2. Ndipo Asa anachita chokoma ndi choyenera mmaso mwa Yehova Mulungu wake. Nachotsa magowa ansembe achilendo ndi misanje, naphwanya zoyimiritsa zawo, nalikha zifanizo zawo, nauza Yuda afune Yehova Mulungu wa makolo awo ndi kuchita chilamulo chowauza iye. Pano tikuwerenga nkhani yokondweretsa. Taonani tikubva kuti Asa anachita chokoma ndi choyenera pamaso pa Mulungu, kutanthauza kuti cholinga cha moyo wake chinali kufuna kukondweretsa Mulungu. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, wodala ndiwo anthu amene ayenda mchilamulo ndi kuchita chomwe ndi cholondola, osati chokondweretsa maso awo kapena kukondweretsa dziko, koma chokondweretsa Yehova. Tele ichi ndi chifukwa chake maso a Yehova anali pa iye. Chimenechi ndi chimene chinapangitsa Asa kukhala mfumu yochita bwino. Kodi ino mumamveka ndi chiyani pa ufumu kapena udindo wanu? Verse 5. Anachotsanso mmidzi yonse ya Yuda misanje ndi zifanizo za dzuwa, ndi ufumuwo unachita bata pamaso pake. Ndipo anamanga midzi ya malinga mu Yuda pakuti dziko linachita bata. Ana alibe nkhondo yeyu zakazicha, popeza Yehova anampumulitsa. Solomo, mulamuliro wake, analola chipembedzo cha mafano chifukwa cha akazi amitundu amene anawakwatira. Ndipo sanachitepo kanthu kuzichotsa. Ichi ndi chifukwa chake Asa atangolowa pa udindo wake, anayamba ulamuliro wake pakugumula misanje ndi maguwa ophera nsembe ku milungu ina. Nthawi yomweyo analimbikitsa chipembedzo cha mulungu woona. Taonani tsono, ngakhale anthu a Yuda anazowera kupembedza mafano, koma anakhudzidwa ndi zomwe anachita mtsogoleri wawo. Tele chikutipatsa phunziro lakuti iwo amene ali ndi mphamvu kapena iwo amene ali ndi ulamuliro mdzanja lawo ayenera kugwiritsa ntchito pokana ndi kutaya choyipa. Ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti lero anthu amene ali ndi ulamuliro mdzanja lawo akugwiritsa ntchito pozuza anthu awo. Kodi inu mumagwiritsa ntchito bwanji mphamvu zanu kapena ulamuliro umwe muli nawo? Tsono Asa anali mfumu yokonda ntendere, kotero kuti Yuda anakhala pa ntendere mu ulamuliro wake, ngakhale nthawi ina ufumu wa Ethiopia unachita nkhondo ndi Yuda. Verse 9. Ndipo anawatulukira Zela mkusi ndi ankhondo 1,000 ndi magaleta 300 nafika iye ku Malesa. Natuluka Asa pamaso pake nanika nkhondoyi mchigwa cha Sefata ku Malesa. Ndipo Asa anafuulira kwa Yehova Mulungu wake nati, Yehova, palibe wina ngati inu kuthandiza pakati pa wamphamvu ndi iye wopanda mphamvu. Tithandizeni Yehova Mulungu wathu, titama inu, tatulukira unyinji awa mdzina lanu. Yehova inu ndinu Mulungu wathu, munthu asakulakeni. Ndipo Yehova anakantha akusi pamaso pa Asa ndi Yuda, nathawa akusi. Ndimwe mawu onse tawerengawa ndifuna tione kuti Asa anali mfumu osati ya ntendere yokha komanso yokonda pemphero. Uwu ndiwo moyo wa Asa umene ndi moyo wa utsogoleri wokondoletsa komanso wosililika kwambiri. Ndikunena mawu awa chifukwa chifukwa cha pemphero lomwe waperekali. Ili si pemphero wambayi, koma pemphero lomwe ndilolunjika chinthu chomwe chikufunikacho. Kunena kuti Asa anali kupempha chomwe anali kufuna. Ndipo ndi chimene chinaperekedwacho. Ndipo ndi chinthu chosadabwitsa kuona kuti chitsitsimutso chinadza mdziko lake. Ndipo verse 15 ikufotokozeza kuti Asa anagonjetsa gulu la nkhondo la kusi kapena kuti unena gulu la nkhondo la ku Ethiopia mopanda chizele. Tumbiri chapter 15 verse 1 mpaka 12 tiona chilimbikitso cha mneneri Azariya. Mundime ino ndifuna tione kuti pofuna kuti chitsitsimutso chichitike, zinthu zina zitatu ziyenera kuchitika basi. Poyamba payenera kukhala chidziwitso cha mawu a Mulungu. Verse 1. Pamenepo mzimu wa Mulungu unangwera Azariya mwana wa Odedi. Ndipo anatuluka kukomana naye Asa nanena naye, mundivele Asa ndi onse Ayuda ndi Abenjamini, Yehova ali nanu mukakhala ndi iye. Mukamfuna iye mudzampeza, koma mukamsiya adzakusiyani. Masiku ambiri tsono Israeli anakhala wopanda Mulungu woonayo, ndi wopanda wansembe wakuphunzitsa ndi wopanda chilamulo. Pano ndiyambe ndikunena mawu akuti vuto lomwe lili mʼmipingo yathu ndi lakuti mulibe chiphunzitso cha mawu a Mulungu chokwanira. Ife sitikufunika alalika ambiri ayi, koma tikufuna aphunzitsi ambiri a mawu a Mulungu. Awa ndiwo amene akufunika kwambiri masiku ano, momwe monso anali kufunika kwambiri mʼmasiku ya Asa, popeza asembe ndi alevi anali kuchita ntchito ya chipembedzo yokha. Ndiye chotsatira chake ndi chakuti anthu analibe malamulo komanso analibe mawu a Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, leronso tikusoweka chitsitsimutso chifukwa chakusowa chiphunzitso cha mawu a Mulungu. Verse 4. Koma pamene anatembenukira kwa Yehova Mulungu wa Israeli, mkusautsidwa kwawo ndi kumfuna, anampeza. Pano pali ganizo lophweka, koma lofunika kuchita mosamala ndithu. Tamvani ngati inu mukutsimikiza mtima wanu pakupempha kwa Mulungu, Mulungu naye adzatsimikiza pamene adzayankha pemphero lanu. Mwina inu mukutsutsa ndipo mukuyiringula kuti mwayesapo kambiri mbiri, koma Mulungu sakuyankhani. Wokodedwa, ndifuna kunenetsa kwa inu kuti pamene munena kuti Mulungu sanakuthandizeni, muli kunena kuti Mulungu ndi wonama. Koma chilungamo chake ndi chakuti Mulungu siwonamayi, ndipo sikudzatheka kutelwa. Toonani Mulungu akunena kuti mukamfuna Iye mudzampeza. Koma upangiri ukuti inu muyenera kudzisanthula, ndipo mudzapeza kuti inu ndiye amene muli wonama. Mulungu ali wokonzeka nthawi ina iliyonse kukuthandizani inu. Verse 5. Ndipo nthawi zija panalibe mtendere kwa Iye wakutuluka kapena kwa Iye wakulowa, koma mavuto akulu anagwera wonse okhala m'mayikomo. Ndipo anapasulidwa mtundu wa anthu kupasula uzake ndi mudzi kupasula mudzi, pakuti Mulungu anawavuta ndi masautso aliwonse. Komba limbikani inu, manja anu asalende, pakuti kuntchito yanu kuli mphotho. Tsopano tikuona kuti Asa akulimbikitsidwa ndi mneneri kuti ayenera kukangamira Yehova popeza masautso ambuyomo amadza chifukwa cholekana ndi Mulungu. Anzanga, ine ndikukhulupirira kuti uthenga wa mneneri uyu ukukhudzanso inu ndi ine lero. Ndikunena mawu awa chifukwa tikaona masautso amene dziko lathu likukumana nawo, ndikuona kuti ndi chifukwa cholekana ndi Mulungu wathu. Taonani kuti mdziko muno tili ndi atsogolera anzeru ndithu, koma chifukwa chanu anthu azeru zotere akuchita zinthu zokhala ngati kuti alibe nzeru. Yankho likuti izi zikuchitika chifukwa nzochitika zawo Mulungu sakhalamwa. Kutanthauza kuti Mulungu satengedwa kuti ndi wofunika pakayendetsedwa ka dzikoli, kunena kuti atsogoleriwo amarama zilu zawo kapena kuti amarama maphunziro awo okha basi. Okondedwa anzanga pa ulendo, taonani chinthu chochititsa chidwi chimene Asa anachita. Iye atava mawu a mneneri Odedi, analimba mtima nachotsa magome ndi milungu ina mdziko lonse la Yuda ndi Benjamin. Tele nchitidwe uwu ndi umene unakopa anthu amafuko wena monga a Efraim, Manase ndi Simeoni kudza kwa Iye popeza anaona kuti Mulungu anali naye. Verse 10. Ndipo anasonkhana ku Yerusalemu mwezi kwa chitatu, Asa atakhala mfumu zaka 19, naphera Yehova sembe tsiku lija za zofunkha adabwera nazo ng'ombe 72 ndi nkhosa 72, nalowa mchipangano chakufuna Yehova Mulungu wa makolo awo ndi mtima wawo wonse ndi moyo wawo wonse. Tsono pamene tikumaliza wakonedwa, ndifuna tione kuti mawu amene tawerengawa akuonetsa kuti anthu awa akuwoloka ulalo kapena kuti akuwoloka mulato woyamba pofuna kulowa muchitsitsimutso. Mwanjira ina ndikunena kuti akugwisa ntchito fundo yachitinanena poyamba pa chitsitsimutso, kuti kufuna mawu a Mulungu ndiyo fundo yofunika kwambiri. Tale taonani kuti anthu awa sakuzungulira kapena kuzengeleza atabva mawu ayi, nthawi yomweyo akutembenukira kwa Mulungu ndi mtima wawo wonse. Okondedwa, ndifuna kutsindika pano kuti ngati tifuna dziko lathu mukhale chitsitsimutso kapena kukozanso zinthu zina zowonongeka, tiyenera kubwerera ku mawu a Mulungu. ndipo ngati sitibwelera kumawa Mulungu, tisembekeze chisisimutso mdziko lathu okondedwa. Momwe monso, tisembekeze mdalitso kuchokera kwa Yehova. Lelo, tientilegeze pano. Koma timasantula 2:12, kuyamba verse 11, ndikulekeza chapter 15 verse 12. Momwe taona nkhani yakuti Rehabiamu adzichepetsa yekha, Abiya atenga ulamuliro wa Yuda, ndi chisisimutso munthawi ya Asa. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zikumu kwambiri mbale Osman Chiro Ramanda kutsugulera kuchokera kutumbiri chapter 12 komanso 11 tinalowanso 13 ndi 14 monsemo ndi tuna kuza kupangono mu chapter 15 momwe tiza kazikemo kwambiri mprogramu yathu yotsatira ya tisanthule Bible. Kudatsika kwanu mkotani kodi simungathe kutidziwitsa kodi ngati muli ndi umoni uli onse bwanji tidziwitseni. Tiyembereni kalata ya papositi ndi address ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kakhala email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ndipo kakhala pa internet, kafuna kuti mumverenso izi zilipo ndito pa internet pa KRI ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni. Tikumane mprogramu yathu yotsatira.